Unit 9. A bus journey.
Safari a Basi.
Dialogue. It's 9 o'clock in the morning. Steve is talking to Bwana Twaib, the manager of the small hotel where he spent the night.
Usiwe na wasiwasi, bwana. Mabasi ya kwenda pwani huondoka kila saa moja. Tiketi zinauzwa kuanzia asubuhi. Utakwenda Lindi au Mtwara?
Nitakwenda Mtwara.
Vizuri. Mimi nina shughuli kwenye benki. Twende pamoja. Nitakupeleka kituo cha basi. Una mizigo mingine? Au ni huu tu basi?
Ni mfuko huu tu.
Aya, twende.
10 minutes later, they're standing in the doorway of the ticket office at the bus station.
Bila shaka, utapanda basi iondokayo saa nne. Huyu ni ndugu yangu, na dereva ni ndugu yangu. Utapata nafasi nzuri. Usipopata tiketi hapa ofisini, kondakta atakukatia tikiti kwenye basi. Haya bwana, nakwenda sasa. Kwa heri bwana. Fika salama. Kwa heri bwana. Asante sana.
How does the hotel manager convey to Steve that it's no trouble to take him to the bus station?
Mimi nina shughuli kwenye benki. Twende pamoja. Nitakupeleka kituo cha basi.
How does the manager tell Steve that if he doesn't get a ticket at the office, he can get one from the conductor on the bus?
Usipopata tikiti hapa ofisini, kondakta atakukatia tikiti kwenye basi.
Second half. It is 3 o'clock in the afternoon and Steve is standing outside the bus, chatting to a fellow passenger during a refreshment stop.
Unasafiri mpaka Mtwara bwana?
Ndiyo. Nitakaa Mtwara siku mbili tu. Kesho kutwa, nitakwenda Dar es Salaam kwa ndege.
Pole kwa kusafiri peke yako.
Asante. Nasafiri peke yangu. Ila babake rafiki yangu alinisindikiza mpaka barabarani jana.
Mizigo yako ipo juu?
Hapana. Nina mfuko mmoja tu. Upo chini ndani ya basi. Naona abiria wengine wana mizigo mingi.
Mingi sana. Sisi ambao tumetembelea ndugu shamba, tuna mizigo mingi.
Utaiweka wapi?
Inabidi kumpa mume wangu aitunze.
Ndiye yule bwana ambaye amekaa mbele, karibu na dereva?
Ndiye.
Mna mizigo mingi sana.
Ah, si yote. Vipo vitu ambavyo si mali yetu. Abiria huwapa vitu wale waliopo mbele wavitunze. Si uliona mzee akimpa mume wangu kikapu na bwana mmoja akiweka kitu fulani sijui?
Kile kilicho chini ni spare ya baiskeli. Una ukanda wa Lubumbashi Stars?
Ah, hamna bwana. Vijana Jazz ni nao. Unaupenda? Ni uweke?
Weka tu. Utatuchangamsha.
How does Steve tell his fellow passenger that he's travelling on his own, but his friend's father accompanied him as far as the main road yesterday?
Nasafiri peke yangu. Ila babake rafiki yangu alinisindikiza mpaka barabarani jana.
Exercise 2 in your book. Telling people not to worry. How would you respond to these people? A.
Tumekosa basi lile.
Msiwe na wasiwasi. Mabasi huondoka kila saa moja.
B.
Mabibi hawa, pesa zao hazitoshi.
Wasiwe na wasiwasi. Nitawapa shilingi 100.
C.
Nimechelewa sana.
Usiwe na wasiwasi. Panda tu.
D.
Mfuko wangu, siuoni.
Usiwe na wasiwasi. Upo hapa chini.
E.
Mtoto wangu anaumwa. Usiwe na wasiwasi. Mimi ni muuguzi. Nitamsaidia.